kuona maovu nimekusudia kuleta gharika niwaangamize tengeneza safina kubwa wewe na wanao mtaingia ndani nani tutakuwa salama.
Yeah.